Ibrahim yaya atawa ele federated crisis group atawa ifamin demin noy wadi ko bitbe bombe fellobe endan kebi ngari fa chagal nyeme do endan to wite kure wari himbe jebe.
Il faut dire que il y a pas d'antécédent.
Donc, mikintinan himbe duni ko il hippiterde wo waka wadede der cekantrar leedi kure. Amma ko wo wa woni fasotobe himbe tawabe takkol hubere nyemede. Dundu hana neddo fu fasete. Hikka duni idun wowi nanude kaborde mawde pellade der nokkuje badide hubere nyemede. Lewru juin hitane dubi ujuna didi e sappo e jenay. Police be wurtorde nyemay yade walam kippitama. Lewru mai hitane dubi ujuna didi e sappo e jenay fa hande. Garuwal kasu kutu kale kiloji woygu gorgal hedde hubere nyama tondu hippitergon wadama den darini wakati warde wakati idun wada gan dum foda hakkiloji himbe ko hubere nyama de nyandegon no wado hippiter wada dermo mikintinan himbe duni kaden ko hubere nyama de no badi gumpe himbe bombe dubbe wombe no kipito cakantarajegon misali bamako e wagadugo denne sai bi en bombe wombe no kipito cakantarare liptako gurma e sobirde leedi mali alamaji dini no kolla ko rafi ke jaran hakkilu fukkingo no tawa damugal hubere nyame gam boye en nani ko wadi to enda har litugal leedi meden misali har do gonduuci alla etikkinkina kudu domobe leedi e gomnati kan waddi ko be gala e be kegino natude hubere nyame
partite ki multiplie les efforts
noy baawda maane nirde war hore wadande kurende enda
l'attaque a eu
den dari ni hippiter kurede de wadama der wakati mo orde sugeji leede meden tatide goni no tittinkini no durwide himbe bombe be der wakati odu ni handen eden andi ko orgal sogeji leede Burkina Faso Mali e Niger der balla orgal sogeji Barkan sogeji leedi France terfi kebi jalorgal do mabbe sankiti gumpe mabbe ton der cekantaraje takkol keri leede tati e amma hippitere kurede no holla ko golle den no kuri idun holla du kade ko durwi didde bibbe bombe be hana ko hoynon badu ni ko tabbat handen kambe bombe be kam yake sanne dalila ko sogeji leede tati e Barkan wonno
wada difficile des opérations militaires.